kati nkusuubiza kirabo pagala wadde n'amannya kati lukala kusuubiza kimu teguli kaddiwa omukwano gwaffe guli wanvuwa oba kuzimbira emapeera obe nga tokyakeera omukwano nina lwazi bikola omutima gusirimu lwali newenyumidde mu kasaati njagala mukwano kwakire mu bangi ekimala kimala mukwano kwagala okukamala ekimala kimala nyabundiisa ku kibala ekimala kimala mukwano kwagala okukamala ekimala kimala nyabundiisa ku kibala. Hello, hello, Mona Lisa. Enter my heart cause you got the visa. So me sabi my teacher. Siri yo sanga in your loving lectures. Katunku imbida kaimba kakano. Waka uri na kusabo itire wano. Echira la kanamba kakano. Onkubira ko aninkuri ndire wano. Oh, wanku zimbire mapera. Chakera chimala chimala mukwano kwagalo kukamala chimala chimala nyabundisa kuchibala chimala chimala mukwano kwagalo kukamala chimala chimala nyabundisa kuchibala.